kuba kama tuna fish. Etubu kama tuna fish. Icho koma umekula widi. Nibariki, nikibidi. Napenda ukinani, ukinani. Ukichora saba, unavunda chaga. You take my breath away. Wakibana bongo twenze du kwa mande. Twende clubs out, twende duka ruke depe. Mama, oh, senorita, nakuita, mama sita. We used to be broke, now full life in money. Money, money, money. Nipe pendo lako, nilitunze kama money. Money, money, money. Naona kama ndo tukuwa na wewe. Naona kama ndo tukuwa na wewe.
Show what your mama gave you.
Dr. Warren, son.